byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola
eno Bruce Company hey, a big tune tukubye yamane bwepwa byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
byebakola okubikola tusobola okubikola byebakola
bwepwa abakazi bagalalina n'abasajja naffe kati twagalalina kyo osula kololo mukalina nange seta mukono sula mukalina ovuga hema mvuga kibina lugendo lwe lumu fena tubeera ku bbala ekisiwo yakulaba ziro buladi kye kimunze nange muyita hiro mudabo peya babiri zina hei sekre kuba babiri bazine byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
byebakola okubikola tusobola okubikola byebakola
bwepwa byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
Uganda zabumwe wazalibwa nazalibwa Uganda zabumwe muvumbula biti bazikuba nga zikuba bakuba zikuba naffe tukuba zikuba wembulemu vaibolino kozina mazina bafani batuwulira
byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
byebakola okubikola tusobola okubikola byebakola
bwepwa byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa Spice ne Shibano bebamo mukizigo olugendo bonna bafatalomo mugemo bonna babala kimo bafani mukijubise nga bo bafunamo nga Ivani we yabikola rest in peace nange nja kubikola
byebakola okubikola tusobola okubikola byebakola
bwepwa byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa
pasta we yakusabirako nange seka yansabirako omukisa wamala nofuna nange mbikola lwakuba nina okubikola
byebakola tubikola tusobola okubikola byebakola bwepwa